Hizi ishu makasi ya Delilah, gundi kata ngufu off, wanasema zangu mbofu. Walikasirika shule nilipata grades F, walibambika vile full tank gari gauge F. Myself props of course not, kwa magoti jeans simefake. Walidhani fashion dirty jeans, kumbe more time na spend niki pray. Life kuna door, hey, in a Ford wheelchair though I guarantee you ponyaji miserable comfortably. Konkana mi kokoka na kukosa ziambatani, God a an answering machine apatangi mami's call. Naongea chafu ama uja panguza sikio, unaenda pole pole ama mindo natoka mbio. Nikiwasho nitakuna, nikinyongwa nitakema, kusema nitasema, so panguza sikio toka mbio. Brag, gospel ime take over, zinge go bankrupt, ma clubs, gospel inge kwa effective. Unapanguza kio, kumbe ni andu aja osha uso. Best selling book bible, most influential the source inside the cosmo. Ukubali hizi sentiment, gani mwana meza mo, pombe ama sacrament. Siku discourage usare, kazi ya kuosha kuku mguu. Unless ununulie kiatu, itarudi kwa uchafu. Msumari mijeledi kwa mwili shimo ka flute. God akafinya control alt delete, 3 days later akaboot. 3 days later akaboot.
Naongea chafu ama uja panguza sikio, unaenda pole pole ama mindo natoka mbio. Nikiwashwa nitakuna, nikinyongwa nitakema, kusema nitasema, so panguza sikio toka mbio.
Trust na mshi shima juu wanapanda pulpit, mbuzi na njaa yezi kwa watchman wa nyasi. Tuko free though kwa korido za dui, alinipia Sunday best, so siendi ibada mpaka ni get ingine. Long inside pockets, na expect more. Naanzisha biashara jacket costo. Faith ni verb, see now. I run bila kuwait, hata niki stretch vidole sifiki nikisimama, but nilimkaribia nikiinama, grace yake linifikisha.
Naongea chafu ama uja panguza sikio, unaenda pole pole ama mindo natoka mbio. Nikiwasho nitakuna, nikinyongwa nitatema, kusema nitasema, so panguza sikio toka mbio. Naongea chafu ama uja panguza sikio, unaenda pole pole ama mindo natoka mbio. Nikiwasho nitakuna, nikinyongwa nitatema, kusema nitasema, so panguza sikio toka mbio.
Yeah.